kama katendalaba okwagala okungi kwe wassa mu mutima gwange muno kwebaza lwakuba n'omwannyo mu mwoyo kuba bwe wantondera njagale andaba kyamulininga nga maama kantuntu gyali simuleke gwe njagala yono ate nga lafu kye nninawo ninayoyo sijigabe maama walala ye paasi wadyera yesu kyekula w'emirembe muŋŋonde zakkirize tikisa kye yatondebwa tube bafumbo muŋŋonde zakimanye tikisa kyabe n'ekisa kisa kye kyobigusa ewajja n'eriisa entunji okira essalambwa walungi walwakisa naawe kola ebyekisa kisa kye kyobigusa ewajja n'eriisa entunji okira essalambwa walungi walwakisa naawe kola ebyekisa bakulimbalimba bali n'ebyalaavu n'otuuka obbitamwa buli gwe wasuubira asuute wafuna opoziti kisa kye bwategeka yali pulosesi mwoyisa obbaleka olwonsisinkane ngolole buli kimu ekikyamye manya se kirooto kyoloota mu lulyo lwa laavu ndijajja owa olunyiriri ebikulumya bye ndireka n'omutima gwe kwasa erinnya lyo balitye ku nsi n'eggulumizo kati kajjala olamule kisa kye kyobigusa ewajja n'eriisa entunji okira essalambwa walungi walwakisa naawe kola ebyekisa kisa kye kyobigusa ewajja n'eriisa entunji okira essalambwa walungi walwakisa naawe kola ebyekisa watobeka lwakisa akasiko mannyo dimpozi wato ya nnumba olimasombira lwakisa livansi sitede lwakisa n'ensimbi wakola wagiwezere kuyita bakati kyensaba kyekisa bawakisa erotuwe